kuchaza ukuthi kusile emnyama nawe qoqo kwakho nawe qoqo kwakho ay ukukhala kwehlude kuchaza ukuthi kusile emnyama nawe qoqo kwakho nawe qoqo kwakho ngithi bubuyo sebenza ndoda bubuyo sebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi vukuyosebenza ndoda vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela La ngivuma khona khona bathaka Labo bantu ngizobathini ngoba bangakithi angithi nami ngilunga lomphakathi Hlambe khona abasola mina nami ngisola bona songacasha Zindaba zakithi wazakithi impela izona ezinginika amandla Ngitshela indaba mina ngakhatha Ngizokhathala mhlanga nganethu neni egcineni komhla Shem, 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 shem Hey, dengihlupha ngayo ukuthi mina ngiyayikholelwa Basuthu bariye imuna wayifonela Hey, aseke isikhathi sokuhluleka Manje siyaphambili angithi sifuna le
Ukukhala kwehlude Kuchaza ukuthi kusile emnyama Nawe qoqo kwakho Nawe qoqo kwakho
Ukukhala kwehlude Kuchaza ukuthi kusile emnyama Nawe qoqo kwakho Nawe qoqo kwakho
Ngithi vukuyosebenza ndoda vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi vukuyosebenza ndoda vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela
Ale fight ngegelishone belambile kai Ngoba kusimpuphi ngasekho abantwana bengadlile shothi kuzomela siyophanda hey bathi indoda indoda ngemjuluko yayo nawe kumele uzame ungahlalela ubala waze kwaphuna kwamdala ngoba kubekwe mina ekhaya ngabe sengifonela ubaba ngabe sengikhale kakhulu kubazali yazi ngizwa kuma inhliziyo ngiphelelwa umoya mangicabanga ukuthi akuphante kangakodwa ekhaya ngizofika bekhona Eh yazi ngizwa kuma inhliziyo ngiphelelwa umoya Uma ngicabanga ukuthi akuphante kangakodwa ekhaya ngizofika bekhona
Ukukhala kwehlude kuchaza ukuthi kusile emnyama Nawe qoqo kwakho Nawe qoqo kwakho Ukukhala kwehlude kuchaza ukuthi kusile emnyama Nawe qoqo kwakho Nawe qoqo kwakho
Ngithi vukuyosebenza ndoda vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi vukuyosebenza ndoda vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela